ndege noneho mu Rwanda ubu twatangiye umwaka mushya wa 2016 Radio Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo umwaka wa 2015 usigiye abanyarwanda ndetse n'ingamba nshya bagiye kwinjirana mu mwaka wa 2016 umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwe ubusa yaganiriye na bamwe mu banyarwanda bo mu ntara y'amajyaruguru ndetse nabo mu mujyi wa Kigali
usibye gusa ko amafaranga ariyo yabuze nawutangiye nkorana n'ubu murangije nkora ndumva mwaka waragenze neza kuko murangije nta narwaye ndu umuntu muzima
2016 yiteze n'iki
yitezemo kugira ngo nzakomeze imirimo yanjye nkuko nayikoraga kandi nkabansaba kugira ngo imana izanshoboze kugira ngo nawo nzawurangize neza nkibasha kwikorera
ukora iki ubundi
ucuruza ibintu by'ibiribwa I Kigali aho bita kugitega
akenshi hari abantu bakunda kuvuga bati twinjiranye ingamba nshyashya mu mwaka runaka bwo bimeze bite
nkatwe tuba ducuruza ingamba ufite nizo kuvuga ngo ndebe ko nazatera imbere nkagira ikintu ngeraho ariko nk'ubu nkange ndi umugabo ndubatse mfite n'abana biga no mu mashuri makuru urumva mbafite intego yo kuvuga ngo ndebe ko nazagira icyo ngeraho kugira ngo nyembasha kubona icyo nishyurira abana
nibande wifuriza umwaka mushya muhira wa 2016
ndifuriza imiryango yanjye iri mu cyaro murumuna wanjye witwa Gaspar Munyempanzi ndetse no mudamu we n'abana ndacyafite umusaza witwa Mitobotobo nawe utuye ku Kirengo nawe nkabamwifuriza umwaka mushya muhira
2015 ibasigiye cyane
dusigiye urukundo nk'abanyarwanda dusigiye iterambere n'ibindi byose kandi twiteguye kuzakorana na 2016
ingamba nshyashya kuri wowe nizi
ni ukuzahinduka mu byo umuntu yakoraga wenda umuntu agasaba imana imana ikazamuteza intambwe imana ikabihindura
ku giti cyawe hari ibintu kimwe bibiri bitatu wumva ushaka kuzageraho muri 2016
muri 2016 ndashaka kuzagera ku bukungu bwisumbuye kurutse ubwo nari mfite no mu buhinzi bwiza bwa kijyambere
hari aho wifuriza umwaka mushya muhira
ndifuriza umwaka mushya muhira abana banjye ndetse n'abagenzi banjye imana iguhe umugisha umunyamakuru yagira tujya Amerika
Mwaka 2015 rurangiye ariko se ubasigiye iki hano igicumbi.
Kiza cya mwaka 2015 dusigiye rero batukije imihanda, amavuriro, baduhe inka, turakama rwose nta kibazo.
2016 yo muyiteze iki?
Nuko nundi tugomba kwihatira mituweli gushyira abana mu mashuri.
Ibyo ntimwari musanzwe mubikora?
Twabikoraga ariko ntabwo babishikariga cyane.
Imibereho y'iki gihe ni uburwayi n'iki byose. Hari agace katabonye udushyimbo. Uyu mwaka wagenze igahoro nako ari cyane cyo kwa nyine komererwa neza nuko none umuntu aramutse
n'inzara gusa
n'inzara taburumbuke buriho
wowe bimeze bite
cyo nakongeraho ngiyewe nuko uyu mwaka waranzwe na malaria y'icyorezo ikina none hagakurikiraho n'izuba ryavuye hamwe ibishyimbo byawe byeze ko handi bararumbishe
mu mibereho mu muryango mbese biragenda buhoro buhoro kubera ko izuba ryaravuye imyaka ku gasozi ntayo dufatikanyije no gusenga mbese tuzabaho
abo mwifuriza umwaka mushya wa 2016 ni bande muzeye
abantu turi kumwe Eric mwifurije umwaka mwiza muhire tuzawusangira
ubundi
undi ni Paul Kagame turi kumwe umusaza wacu
witwa
Habimana Jean Damascene umwaka wa 2015 urangiye neza ariko n'izuba ryaravuye ariko nta kibazo wa 2016 hari igihe imana yazaduha imvura igiye kikagenda neza
ariko ngiyewe tu 2015 yagenze nabi cyane tu
gute
narafunzwe nzira ubusa urumva ko natangiye umwaka wa 2014 ndi umumotari ariko nageze nyuma yaho biranga tu tsanga bampaye permit y'ikiwani urumva ko byandi bitagenze neza ngiyewe
2016 ingamba nizihe
2016 ndashaka guhita njya kwandikisha indi nkareba ko ari cyo byatanga ariko noneho icyo nishimira noneho 2015 tsigiye umugore
nitwakora Imana Emmanuel mvuka mu murenge wa Rutare umusaza w'imyaka 56 2015 habayemo sezo mbi nta misaruro twabashije kugeraho ishimishije ubu twiteze ikirere cyiza yenda yende 2016 kuko twa kwiteza imbere dufite ingamba zo gukora nkuko abanyarutare bakunda umurimo cyane turabahinzi b'ibirayi ibigori ingano ibintu byose byaduteza imbere turageze kubikora ariko ikibazo tugira ni ikirere kigenda gihindagurika
nitwa Nzongeze Auguste
umwaka wa 2015 urarangiye ugusigiye iki
hari byiyongereye kuri njye mpereye no ku myaka hanyuma ariko kandi hari ubundi bumenyi nko mu iterambere nsigiye
wabatubwira
mu buhinzi n'ubworozi hari nko gufata ubutaka neza kuhinga imbuto z'indobanure korora amatungo ya kijyambere kandi nayo y'indobanure
hari ingamba zihariye muri 2016 kuri wowe
nkomereho myiza y'abaturage mfite ingamba mu bukungu mu rwego rwo kwirindira umutekano no gufasha abandi kugira ngo tuwugereho ibyo byose nafashe ingamba kandi nshojwe n'Imana mbasha kubigeraho
banyitaziga ama Pascal inkuru umwuga w'umotari wo gutwara abagenzi
mu mujyi wa Kigali 2015 yibasa igihe
dusigiye amahoro n'umutekano nta kindi
kubijyanye n'agafaranga nk'umumotari
agafaranga ko nyine urumva ko karabonetse gakeya nyine ntabwo ari kimwe nk'indi myaka yagiye yarangiye
ingamba muri 2016
ingamba ya 2016 icyo ngamije ngiye nk'umumotari nuko nshobora kuva kuri moto wenda nkajya ku modoka tujye nk'ivatiri naho mbega
urabona bizashoboka
byashoboka
urabishingira kuki
nabishingira ku kazi nkora nta kindi
ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda